Remember where you got it from. Zambian Music Published, .co.
Mabaika wa naika wakati ka usiku ka wagai gai. It's a city boys everybody.
Oh, money and nose. Na hakalizo yutu nina yoku wa makaleza nizi. Unapameso kuwa mauti ila kuyaka kwa. Yo beauty yako. Sifanika perfection no makeup. Yo beauty yako. Sifanika perfection no makeup. Uyo mutima wako. Popu na kuchika seto. Bati paliku puto. Oh, puto. Ay, bati company. Destroyer, the company. Bati company. Destroyer, company. Kaleza nizi unapameso kuwa mauti ila kuyaka kwa. Yo beauty yako. Sifanika perfection no makeup. Yo beauty yako. Sifanika perfection no makeup. Uyo mutima wako. Popu na kuchika seto. Bati paliku puto. Oh, puto. Ay, bati kampani. Destroyer, the company. Bad company. Destroyer, company.
Zaona, Atembo, Amwanza, Azulu. Too much close, kuluwe kutushi tevea funa. After that, wayamba run away. My plans yao, weze kutimu kasungane. Usekule chemeso, usasekule chemendo. Otherwise, you know, talamune, china mela meno. Sekutuchi ndava muna, nkushai, ni kukolopa. Usiziopa, isofeshi mune, umachinja. Futisi usa, nkankankale ni josina. Olopali kwacha, ifini olodola. Shiema, angala akuona. Nishinkani zose, usava simbila.
Una biotu linayo kuwa makaleza nizi. Unapameso kuwa mauti ila kuyaka kwa. Yo beauty yako. Sifanika perfection no makeup. Yo beauty yako. Sifanika perfection no makeup. Uyo mutima wako. Popu na kuchika seto. Bati paliku puto. Oh, puto. Ay, bati company. Destroyer, the company.
Chepa easy, you know. Kala chepa easy, you know. Yeah. City kana. Ela you the one in a million. Ah. Usa tangwa nike na vichu for my twerking, twerking. Vandala mavose ifi for my feki, feki. You know. Sivi mankarisa ifo. Vima pasa pressure ifo. Ela you know. Kala chepa easy, you know. Ah.
Uriyo, uriyo. Una biotuli na yoku wa makaleza nizi. Unapameso kuwa mauti ila kuyaka kwa. Yo beauty yako. Sifanika perfection no makeup. Yo beauty yako. Sifanika perfection no makeup. Uyo mutima wako. Popu na kuchika seto. Bati paliku puto. Oh, puto. Destroyer, the company. Bad company. Destroyer, company.
GNXmusic.com.
It's DJ Sandy Max on the
Remember where you got it from. Zambian Music Published, .co.